hit. Tutapiga drink, zikisha tubamba twende home direct. Changanisha mix, zake kama sick. Chope na garlic, kuzi yote kwa na chip. Tuleza chapwa mula risi ukipiga pixe. Never ever soba kakawa na kwa gatete. Ni risky kupop tembe kanane na whiskey. Ni risky kupop tembe kanane na whiskey.
Jote nenda king Chris, pressure decrease. Hako mbali sana naitisha dick pic. Miogo patamu, misi daizi ngingi. Nikisha kuliza tezi kazi mbizi. 3 by 3 after 1 by 1. Nakivuwa katuka nikipita yukam. Na minya mkisi maliza na msudan. Kama kona hip, mayonnaise na idip.
Kama kona hip, tutapiga drink. Nikisha tubamba twende home direct. Changanisha mix, jake kama sick. Jope na garlic, kwizi yote kwa na chip. Neza chapwa mula risi ukipiga pixe. Never ever soba kakawa na kwa gatete. Ni risky kupop tembe kanane na whisky. Ni risky kupop tembe kanane na whisky.
Ni risky kupop tembe kanane na whisky. Release hapa juu kipigwe Johnny Biski. Goko seko zi, nezo fili zoni fiki. Anogezo kali, machizi zitu na kismi. Hapo jaba na naleta hizo za deep kisi. Neze kula saya kikata. Nalipua saba po kwa vasa. Moli kirili sana patana na kat. Ay, we fata the system.
Tutapiga drink, zikisha tubamba twende home direct. Changanisha mix, jake kama sick. Jope na garlic, kwizi yote kwa na chip. Neza chapwa mula risi ukipiga pixe. Never ever soba kakawa na kwa gatete. Ni risky kupop tembe kanane na whisky. Ni risky kupop tembe kanane na whisky. Kama siko hoho niko givare na witch. Ipendi modifier on this is it kama bitch. Nukutu ya rupi ya nge mjwani nini niko deep. Nipakawa una flow side na horror deep. Hey, hey, utisa tumegongwa nupunguze kubonga. Mucho madiza inyakongeza chumbi kwa kidonda. Nadaribu maacha lafu nengi kibonda. Aneza gula pesa kwanza kama na hit. Tutapiga drink, zikisha tumamba twende home direct. Changanisha mix, zake kama sick. Jope na garlic, kwizi yote kwa na shit. Neza chapwa mula risi ukipiga pixe. Never ever soba kakawa na kwa gatete. Ni risky kupop tembe kanane na whisky. Ni risky kupop tembe kanane na whisky.